Abakugu mu byenjigiriza balabudde ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga lino, Uganda National Examination Board, nti ne bwe kinaakola kitangaala kitegeesa emisomo okubangula basomesa ku ngeri gye baagala abayizi baanukulemu ebibuuzo, omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga lino gwakwongera okusereba. Bino babyogedde beesigama ku ngeri abayizi gye bayiseemu ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde, tamatiza newankubadde nga bayise baabadde bangi.
Tetulabangayo omusomo gwonna nga yuna egweteekateeka. Abakulu b'amasomero, abasomesa abaana ku kiki kyeyagala bakole. Okuvaayo buli ssaawa okwogera nti abaana tebaakoze bino, babadde basuubirwamu kino, twagalayo ebiyo byennyini UNEB ejja ebisomesa abasomesa.
Nasanganga abasomesa tebalinayo bukodyo bupya bwebakozesa kuyamba baana basoomoozebwa mu kusoma, kubayamba basobole okukola obulungi. Kyova olaba buli mwaka omuwendo gw'abaana abakola obubi guba munene. Ministry erina okuddamu erowooze, okuddamu okutendeka abasomesa babeerenga bamanya nti abaana bano balina okusoomoozebwa, tubayambye tutya.